ka se ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ diɲɛ na. Ameriki jamana olu kɛlen don ka wuli ka jɔ ba kɛ. President Joe Biden ale y'a laɲini ka vaccin 15.5 million di farafin jamanaw ma. O hukumu kɔnɔ vaccin min u b'a wele Johnson & Johnson ale ye 150,000 sera Burkina Faso kɔnɔ tarata lon juye kalo tile 20. O ka lasigiden min di anw fɛ yan n'o ye Sandra Clark ye ale y'o vaccin minɛ k'o di Burkina Faso gouvernement ma k'o k'o bolo dɛmɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛ kɔnɔ. Ka kɔn Johnson & Johnson ɲa vaccin wɛrɛ tun donna min ye AstraZeneca ye. O di tun bɔra diɲɛ kɛlɛyatɔnba fɛ min ye OMS ye. Ale tun taara bɛn vaccin 100,500 an bɛ don min na bi min y'o vaccin dozi fɔlɔ ta o taara bɛn mɔgɔ 340,000. O 340,000 min ye vaccin sɔrɔ kɛnɛyaso baarakɛlaw o bɛ taa bɛn 152,500. Hakili jigira coronavirus banakisɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ o taara bɛn mɔgɔ 103,000 min kɔ minnu ni tora la olu ye mɔgɔ 169,000 ye. Hali dugu Zawo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.